kunnafoni minnu dira ni karogɛlɛya waleba in kan maa minnu ni bɔnɛna a sen fɛ ni ka fara siganamɔgɔ kan min si bɛ san 18 fagara finitigiw fɛ ni karogɛlɛya wale waati y'a sɔrɔ ameriki jamana bɛ waati gɛlɛnba kɔnɔ min bɛ tali kɛ cɛɛ marifatigiw ka dangarili walew kan ameriki jamana fan caaman dangariliba min ni maw hakili tora o la n'o kɛra konɛtikɛtikaw fɛ ye u be ɲini ka se san 10 ma u ka dugu min b'i wele ko sandy hook a dangarili kɔfɛ ameriki jamanatigi jo biden nisogoyalenba bɔra ka kunnafoni di jamana min bɛ tali kɛ nin waati laban ninnu karogɛlɛya a n'a dangarili walew kan ameriki jamana fan caaman.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons is just wrong. What in God's name do you need assault weapons for except to kill someone?
O senfɛ a ye welewele ani damakasikan bila ka taa marabolo ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ ameriki marabolow kɔnɔna la cogo min na fɛɛrɛw be se ka sɔrɔ ka maramafɛnw ani marifakisɛ bɔ dugudenw bolo ko hali n'o bɛ bɛn sariya sen dɔw tali ma a ko ko n bɛ kuma ni ala tɔgɔ de ye k'an be se ka fɛɛrɛ jumanw ni hakilina jumanw bɛɛ lajɛlen ta min bɛ bɔ an yɛrɛ dusukun kɔnɔ ka se ka nin ko ninnu mafilɛ biden ka fɔ la a kumakan tun sumayalenba do wa hinɛ tun b'a dusu la ka lakodɔnni kɛ i n'a fɔ salvador ramos denmisɛnnin funɛkɛnin min tun bɛ jati ameriki sigiladen dɔ fɛ ka se ka nin ningɛlɛya wale ɲɔgɔn kɛ texas lakana baarakɛla kɔfɔ la ko ramos y'a yɛrɛ mamuso de fɔlɔ faga midiyanfan fɛ yan'a ka se denmisɛnninw ka kalanso rob o kɔnɔna la yen de a y'a ka bolimafɛn jɔ kalanso da la ka sɔrɔ ka don ni maramafɛn ye kalanso kɔnɔ wa k'a tun bɛ nin waleya kɛla waati min na gɛrɛ tangana n'an ko a ma ko gilet pare-bale o tun donnen dɔ a fɛ
Department of Public Safety.